sunny day. Ori katonda eyali yelaliba yokola byebunyisa katonda weje owewe chitiwa mukama mukulu ne kunsi owewe chitiwa mukama osanite ne wayo nkusinze ne wayo nkuimuse nindirira kwe linda ko linda ko linda ko
Yesu nindirira kwe
ampa manyi newe mbanko ye
nindirira kwe
jango fuge jango fuge jango fuge
kabaka nindirira kwe
ampa manyi newe mbanko ye
nindirira kwe
tewali akwenkana mukama jango
Yesu nindirira kwe
subi jange manyi gange
nindirira kwe
ofuge ofuge
kabaka nindirira kwe
nzinina kwe nzinina kwe Nakuwa maziga wabisangula ziyali obubi nonyamba mubuna kobunji era nogabirira kankuyimuse olwalero kankutendereze kabaka wabakabaka olwalero kankuyimuse kabona wabakabona
nange nindirira kwe
Yesu nindirira